Kuskis. Stazon Music. Ndizwa uma ine mbuye mulungu wanga samuziwa balibe chimene ndizapeze pakuta kwa moyo uno balibe ndizapeze chuma ndichaka nthawi koche pachabe tidzadzisiya popeza izizi ndizachabe pogona pamachitika zinthu zoopsa kuti iwe kuona uchakuyamba kuopa Yehova amatumiza tunzimu wake kuti uzaditetezerwe ife yana ake kugona kuzuka ndi moyo sichizolowezi ziwa zimoyela wakhala wathu mtetezi uli ndi moyo koma suzi wada kulenga balela pachimo ziwa kuli na malenga uli ndi moyo koma suzi wada kulenga balela pachimo ziwa kuli na malenga
sidita kukhala opanda ino yawe bwene ndeka siningate olo ndizikweza opanda ino yawe ndiziwabe ndili chabe sidita kukhala opanda ino yawe bwene ndeka siningate olo ndizikweza opanda ino yawe ndiziwabe ndili chabe
kukhala ndeka opanda ino yawe
Nipanga kukhala mwana wanu koma machimo ndi ambiri aipisa zose kusanduka mbiri I cheat myself kumati ndili poor koma chomwe ningaziwe Yesu Kristu ndiye yokanjira yopempela zomwe ndi masowa ateza kungu posegula masowa tizindikira chabwino ndichoipa tizindikira chabwino ndichoipa
kugona kuzuka ndi moyo sichizolowezi ziwa zimoyela wakhala wathu mtetezi uli ndi moyo koma suzi wada kulenga balela pachimo ziwa kuli na malenga
uli ndi moyo koma suzi wada kulenga balela pachimo ziwa kuli na malenga
sidita kukhala opanda ino yawe bwene ndeka siningate olo ndizikweza opanda ino yawe ndiziwabe ndili chabe sidita kukhala opanda ino yawe bwene ndeka siningate olo ndizikweza opanda ino yawe ndiziwabe ndili chabe
kukhala ndeka opanda ino yawe
Yeah.